to the music sanctuary.
Lakini haya Bwana yamezidi sana Bwana na sitaki kuamini ili barikiwe lazima niteseke Bwana sitaki kuamini ili nipate lazima nikose sijamaliza mvua naona moto naumia sijamaliza moto naona kimbunga naumia Sijamaliza kimbunga naona mafuriko naumia Sijamaliza mafuriko naona garika naumia
Bwana naomba sema na moyo wangu Nisije kukata tama uniponye na vidonda vyangu
Hata kwenye familia mimi ndo wa chini sana Na haya nayo yapitia yananiumiza Ila najua wewe utazami hayo utazami Najua wewe unatazama moyo moyoni
Bwana naomba sema na moyo wangu moyo Nisije kukata tama uniponye na vidonda vyangu
Wakati wa kupanda mlima nilijiona ninateseka Nimefika kileleni nikaona nitapumzika Jamani bustani ile ile na iho Yani mafanikio yale yale na yaona Kiufupi kila nikifanya kazi na nikijiwekeza Ndipo matatizo yanazidi kasi Yani yanajitokeza
Bwana naomba sema na moyo wangu Nisije kukata tama uniponye na vidonda vyangu
Hata kwenye familia mimi ndo wa chini sana Na haya nayo yapitia yananiumiza Ila najua wewe utazami hayo utazami Najua wewe unatazama moyo moyoni
Ewe Yesu
Ewe Yesu Unapogusa
Mixing Dog.